Isomo rya 92. Yesu abonekera abarobyi. Hashize iminsi Yesu abonekeye intumwa ze, Petero yagiye kuroba mu nyanja ya Galilaya. Yajyanye na Tomasi, Yakobo, Yohana n'abandi bigishwa. Bakesheje ijoro ryose baroba, ariko ntibagira ifi n'imwe bafata. Gutangiye gucya, babonye umugabo uhagaze ku nkombe. Yarabajije ati, "Hari amafi mwabonye?" Baramushubije bati, "Ntayo." Nuko mugabo arababwira ati, "Mujugunye urushundo uri iburyo bw'ubwato." Babigenje batyo, urushundo rwuzura amafi menshi ku buryo batashoboye kurukurira mu bwato. Yohana yahise amenya ko uwo mugabo ari Yesu, maze aravuga ati, "Ni umwami." Petero yahise asimbukira mu mazi, yoga agana ku nkombe. Abandi bigishwa be bamukurikiye bari mu bwato. Bageze ku nkombe, babonye amafi n'umugati biri ku muriro. Yesu yabasabye kuzana no ku mafi bafashe kugira ngo nayo bayotse. Hanyuma yarababwiye ati, "Muze murye." Barangije kurya, Yesu yabajije Petero ati, "Urankunda kurusha uko ukunda kuroba?" Petero yaramushubije ati, "Yego mwami, urabizi ko ngukunda." Yesu yaramubwiye ati, "Gaburira abana b'intama banjye." Yesu yarongera amubaza ati, "Pete, urankunda?" Petero yarongera amubwira ati, "Mwami, urabizi ko ngukunda." Yesu aramubwira ati, "Ragira abana b'intama banjye." Yesu yongeye kumubaza ku nshuro ya gatatu, Petero arababara. Yaramubwiye ati, "Mwami, umenya byose, kandi uzi ko ngukunda cyane." Yesu yarongera amubwira ati, "Gaburira abana b'intama banjye." Hanyuma yabwiye Petero ati, "Komeza unkurikire." Muri Matayo, igice cya 4, umurongo wa 19 n'uwa 20, hagira hati, Yesu arababwira ati, "Nimunkurikire, nanjye nzabagira abarobyi b'abantu." Uwo mwanya basiga inshundura zabo baramukurikira. Ibibazo. Ni ikihe gitangaza Yesu yakoreye abarobyi? Utekereza ko ari iyihe mpamvu Yesu yabajije Petero inshuro eshatu zose ati, "Urankunda?" Yohana, igice cya 21, umurongo wa 1, kugeza kwa 19, wa 25, n'ibyakozwe, igice cya 1, umurongo wa 1, kugeza ku murongo wa 3.